Official Love Gang Music. Chidongo checho wanyongeremu Sabula Kumbakiri ya ochibulam kwe Bitam bita chali chali wise. Yeah, obongo bunji, I'm so wise. Put it on top like a boss man. Your is official boy, anti ever Mela miss, yeah. Baliba rapa bali lezi. Echitufu wo bali lezi. Yeah, kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakubeka hit. Yeah, nakubeka hit. Kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit. Yeah, nakuweka hit. Kutama kulage rap secret. Yeah. Wabu le baby, you listen intelligent. You're not against the government. Baby, kaku yile Vicente. Selecta go tukuweka hit. Adi yesawa tukuwe credit. Wana muwala, you look so smart. Weyamba like a mini sikati. Kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit. Kiao nakuweka hit. Kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit. Kiao nakuweka hit. Mokuzina mwana ndiso better. Acha mokoyimba ndifa better. Kawakana uzo yo mama pita. Chena chua lanzi chisuza mita. Baby girl, why for me kuwe data. Yo body good, chila koli Mary Bata. Baga mbambu sini feya. O muziki kwenku waguli reya. My girl, mochibala wuzaba bia. Emotoka bogati mwana kuwekia. Everybody jali, kata pita dia. Official boy, I run the legacy to the top. Kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit. Kiao nakuweka hit. Kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit. Kiao nakuweka hit. Official Love Gang Music. Mwana muwala, sembela, sawa ya kuchakala. Yozina, anti vincha mula. Baby girl, kutama katigwezi na mbola. Yeah, yo body shape like Coca-Cola. Wobachi kuwanze na kutamila. Love yo ende takakala. Let me sing ane swala. Girl, zembawa, wana wanjagalia. Aba test, mwenate mungo velela. Jeza kumatila, jelly wise. Mawango unji, I'm so wise. Put it on top like a boss man. There is official boy, anti ever Mela busy. Yeah, baliba rapper, bali lazy. Echitufu, bali lazy. Kutama dance to the beat. Aisha, a baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit.
Like a boy,
kiao nakuweka hit. Kutama dance to the beat. A baby dance to the beat. Kutama nakuweka hit. Kiao nakuweka hit. Yeah.